You are any genuine alive. This time round I'm dead or alive. While I'm in a ghost just trying to be hard. God sent me to be a rapper in fact. Why? Still there's a rap ka kitambo. Omolo apa tau mi mfano. Marapa wako daro wana learn more. Me baba yao, yule king wao. Nani anaomba kolabo. Kumbe we pia mnyoge wao. Bro naheshimu kazi yako. But acha kujichocha we ni mago eh. Well enough sina time no. Niko busy ku recover what I lost before. Shout out to my boy Venom na Kim. How are you watu wenye kia bidi. Will mtuva simu yangu wa shiki. Ama ni kiburi huo wana pesa nyingi. Kuna interview flani sibaba iki. DJ Lighter kumbe pia we mbishi. Ash nini siwa lazimishi. Yeso zilipito na hakati ya mini. Kutoa kame waka you behave like a snitch. Herini sikiza mix zenye mio mix. My pastor please tumechoka na umaku. Mbegu mnapanda hadi bibi za watu. Wangu watu mnaona jengang. Huyu ni madrama kama chama ya mama. Bana ufala uta acha. Produce yongoma na uache kubana. Maraba talanta kupaji fast. Faster bana bado niko zova.
Bana e, bana e, bana e, bana e.
Gavaya onye mbona itakuwa ovyo. Karao wana hongo ndo waingie job. Wakuje homo wavunje do. Mliba kila kitu fuck the popo. Corruption man si ajabu get. You think I'm lying wetembea bila pesa. Promo shoga yotaka nikoboa. Show me nataka inafaa kumuonga. Okay bro acha kama sina do. That one moon taniletia unoko. Nimeona mengi ulizia show. That she has my back how ingine sitaje. Na mademu ko aje. My ex wale wote wa zamani life saini ngori. That's why mna die muko sorry. That's some fucked up shit man. Aile saki drama. Manze musitake kuni udhi. So don't be stupid. You need to think this through this before you blow it. Simu yangu iko off man daily. You stories za kublog mesipendi. Eti Henry alikuwa ni mebangi daily. Sayi na yo time ame westi kweli wa shenzi. Amna kazi semeni. Maybe nyini wageni. Take lessons cause it's crazy. He matching man hamniezi. Ata mkijana ma player wa kigeni. Kitambo sije traini. Niko benchi. Niko benchi, but nikirudi ground me ni deadly. Bana e,
bana e, bana e, bana e.